It's an easy.
That's a yellow flavor. Yeah. J-East.
J-East pan the beat. Right now, me say, we run it.
Exclusive from Afrofy.com.
We never deal with it.
We got your fire.
Yeah.
Makina kupasa kumutima pakomesa. Weze muvilo to apandiwe dream come true. Love wima wama ukapeza wako pantu. Na kule mbela leta na emotional ya kantu. Never mind geu na vene wakamba bantu. You are my half tikato samu mutu. Wanifunza weni konda gero pull up on you. Nitesha mai wako na mulungu pukulenga. Awo wanichinja manje mvela viwalenga.
I'm feeling like a brand new right now.
Nifuna kutungali wanga japene kaine kumutima kwanga ndiwe nina sanka. Vena vanga yese siniza kuleka iwe. Ngapwili na mapimole ya dula. Chikundi pali iwe siweza kafika bu. Nikutenga kumakolo we kuzibe. Nifuna kutini kupalika na ringine. Baby nati nikwili liliku. Tia baby nati nikwili liliku. Tia baby nati nikwili liliku. Tia honey nati nikwili liliku.
Bachilangati shag. Eyo DJ, he's that guy. Gwesa ni do.
Yeah.